Gavumenti ya Uganda erangiridde nga bwe gaddewo ensalo yaayo n'eggwanga erya Democratic Republic ya Congo okumala ssabbiiti nnya okusobola okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga ebadde etandise okweraliikiriza bekikwatako. Okusinziira ku Dr. Dana Twin ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu agamba nti kino kikkaanyiziddwako akakiiko akateekebwa okulwanyisa obulwadde buno nga kakulemberwamu amyuka omukulembeze eggwanga lino Jessica Alupo. Twin ategeeza nti kati abantu abakkirizibwa okutambula okusala ensalo kwe kuli abasawo ab'ebyokwerinda n'abatambuza ebyamaguzi ngera bano bakusooka nga kukeberebwa.
So bangi betutandise okulaba nga bejjumbira okuyingira wano ate nga eri bwetutunuulira embeera bwezimiridde ennamba yeeyongedde embeera yeeyongedde okusattuka n'olwekyo engeri gye tutasobola kuleka okuwa omwaganya obulwadde buno ne buyingirira ddala ne butugoya kyetuva tusazeewo nti ensalo yaffe etwawula wakati wa Uganda ne DRC ejja kubanga egaddwawo katono okumala wiki nya kigenda kutwala wiki nya tulabe embeera tukomewo tubabuulire.